Baby the bang.
Wanna na na na. Wanna na na. Wapa pa pa pa.
This a legend.
Mama yota kiki. Arali baba wange. Ningu gonza kwe. Oh. Amani mwana wange. Na mama wawe. Nimba gonza kwe. Mudatina njali neinwe. Mbagenzi bange. Ndahura na kauma wange. Musima moti. Neiwe bosi wange. Ekirwele kizire ruata kituite. Kasi tamba gambire. Na banyo mubagambe. Beyambe berinde. Kira baha mwiro bo kwata murwero dwara. Obunjo bwa yese imura obwali neiwe dwara. Corona virus. Otakie taki hizi na uraiwe.
Corona virus.
Na bengaro zawe
kuri. Corona virus.
Ote kwata mwindo no uno.
Sasa kubi, ngwereta kuitia kubi Ngwame iso galiwa liwa Nobundi oye seima seimura Nobundi wakukora kora Muleke ya bikitinisa Kuruga hache ya mani Mpaka habo buomezi Ekirwele kizide Ruata kituite Kastamba gambi
Taki hizi na urai
wa virusi
Na bengaro zawe kuri
Corona virusi
Ote kwa damu nindo no unoza
virusi
Ogura vano hura kuyo kende mwiwanu
I know corona ya mani Beitu neitwe tuliba mani
Tuliba
mani Tuina no bomezi Kandi na magezi tuina mani Ora bompulire Gamba mugenzi wawe Corona ya mane Beitu kwa tule mere vingi Kumusawe ruanga weitu Atu yambe yambe o Neitwe tuwe yambe yambe Tuwe june yo kuzima o Akizane pewa
This a legend production
Chale muhuliri za abantu Biyama zima Corona bomba you.